Rada SP, Ivo the Writer.
Wanike mikono jo, omugambe kwata kuwano. 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 We wanike mikono jo, omugambe kwata kuwano. Yamanyi ewaluma. Terumulala manyi ewaluma. Yesu ya manyi ewaluma. Terumulala manyi ewaluma. Dokita go manyi ewaluma. Terumulala manyi ewaluma. Nasi go manyi ewaluma. Terumulala manyi ewaluma. Tata ya manyi bibyange. Terumulala manyi bibyange. Tata ya manyi bibyo. Terumulala manyi bibyo. Yesu yeka bisobola, abisobola, era bisobola. Yesu yeka bimanyi, abimanyi, era bimanyi. Wanike mikono jo, omugambe kwata kuwano. 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 We wanike mikono jo, omugambe kwata kuwano. Brother SP, I'm asking you. Aizo, I'm asking you. King J, I'm asking you. Dank, Muzibe. Yo, I'm asking you. I'm asking you. The one who gives us free life is who? I'm asking you. The one who heals our sickness is who? I'm asking you. The one who makes miracles is who? I'm asking you. Wanike mikono jo, omugambe kwata kuwano. 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 We wanike mikono jo, omugambe kwata kuwano. Yera di manager, wanike mikono jo. Omugambe kwata kuwano. Wanike mikono jo. Omugambe kwata kuwano. Oluganda wanike mikono jo. Omugambe kwata kuwano. Bulute people muwanike mikono jamwe. Omugambe kwata kuwano. Atonga people muwanike mikono jamwe. Omugambe kwata kuwano. Butiru people muwanike mikono jamwe. Mumugambe kwata kuwano. Abalwade muwanike mikono jamwe. Mumugambe kwata kuwano. Muwanike mikono jamwe. Mumugambe kwata kuwano.